things, baby.
Sinzima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gei. Santana, Santana, kitandani maji majana pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Paka mkwiri kwiri sikopeshi. Na mupa mbiri mbiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kameni kiri kiri marakes. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua.
Tafenda pini pini ama kitoto. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chenga mwilini, nini yoni boko. Udi, 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 udi. Katotoka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto yani dosalale. Dosalale. Nakapa fishi kambale.
Bidu bidua,
oh bidua.
Bindu bindua,
oh bidua.
Yani naka chimbu chimbua,
oh chimbua.
Nambandika pandua, oh da da da. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua, sugua, sugua. Sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua.
Waya
baby, wakiweka unaweka.
Weka tone.
Kichomo na chomeka.
Weka tone.
Weka 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 paka down.
Weka tone.
Gomesha watoto wa town.
Weka tone.
Fanya kama unasusa.
Weka tone.
Nisokeze kisambusa.
Weka
weka weka paka down.
Weka tone.
Nikomeshe watoto wa town.
Weka tone.
Liza on the mix.